refresh my soul. Restore my life. Only you are able to satisfy. With you I never lack. Your presence I forever need. Nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote. 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 Siku zote. Refresh my soul. Restore my life, God. Only you are able to satisfy. Cause with you I never lack. Besides still waters you will always lead me. Nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote. Nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote. Nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote. Unatulinda, uzuri wako Baba unatuzingira milele. Unatulinda, uzuri wako Baba unatuzingira milele. Unatulinda, uzuri wako Baba unatuzingira milele. Unatulinda, uzuri wako Baba unatuzingira milele.